maneno yangu. Nikikuita bango, maringo tisa simanzi yangu. Kipofu kama chango. Oh, 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 oh.
Nipe mkono basi.
Basi Mungu katiza.